inshuti nziza berura umuri teka mana wangize neza nzagutaramira byiza nzakuririmba ubwe kukomeye mu ngeri wanjye ineza yawe datira komeye Yesu ni wowe mucunguzi wanjye wampaye imana ndashima nurwana ukunkunda ngahimba nimbarwa n'aya magambo ndirimba nshimira ijambo nawe jambo mana ya wambereye byose wambereye inshuti nziza mberura umuri teka mana wangize neza nzagutaramira berura umuri teka mana wangize neza nzagutaramira mana nzagutaramira ukambabarira agusaba imbabazi ukazingirira ukazimutibutsa ibya mbere na na kimwe cyambuza kugushima bafitiranya batazi icyo banga ihuriro ryanjye nawe ni muharago ndagutakira nawe ukaniga amatwi imigambi ya shatani igasenyuka ubwo nzagutaramira